Ite basi mimi nitulie, tuishi kama Romeo na Juliet. Sipendi baby wangu we umie, nataka kuwa nawe nyurumie. Nimetata na we, napenda unavyo cheka, unavyo teka, unavyo metata na we. Nimetata na we, kuna wengi wasichana ila we ni noma. Nimetata na we, wewe ujanishtukia ila mi nimekusoma. Nimetata na we. The way you talk, the way you walk, babe, on the way. Unanifanya jukes, mimi nipaga we. The way you walk, the way you talk, babe, on the way. Unanifanya jukes, mimi nipaga we. Kuna vitu ambavyo mimi navyodo, nikivipata vitanipoza roho. Ni wewe unanifanya mimi niseme. Nimedata na we, kuna wengi wasichana ila we ni noma. Nimedata na we, wewe ujanishtukia ila mi nimekusoma. Nimedata na we, nimedata na we. Niite basi mimi nitulie, tuishi kama Romeo na Juliet. Niite basi mimi nitulie, tuishi kama Romeo na Juliet. Amini maneno nayosema, ila ya wewe siwezi ema. Amini maneno nayosema, bila ya wewe siwezi ema.
Just to live your life. 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 Just to live your life.